bilaantun degmada Bardaale ay ku bilaabeen wacyigelinkii ee muhiimadda ee lataa in aad uurkii la yeelo dareerta xaaladda caafimaad si ay dhibaato noo kulanna isla markaana ay hirnaato gooba caafimaadkeen ku dhowa iyo sidii bulshadu iyo garab surmo lahayn hooyooyinka danyarta ee baahan in la taageero bilaantan iyo kushalku in xaafado magaalada iyo sidoo kale si bilaash ee ku gurmida bilaanta foole maadaama hooyooyinka xilliyadaas iyo in aanu dhibaato adag iyo maraayanga aanu ku miday hanraabta umulasooyinka wacyigelinta bilaaben oo la hadaleen warbaahinta iyo fariin direen hooyooyinka uurka leh sidoo kale nawalinay bulshada ka baaqayna in la kuwan hayo hooyooyinka si nololiyo lan badbaadiya
maydaraayse hooyadii dhallaanka yaa ku saabana oo biraahindiin ankeeraan shansan camala ka shaqeeyahayn gargaar oo soomaalida gudaantiya beridii baadi dhatiyo yaa ka shaqeeyahayn oo ballaanka haduuri maalin yamiin dhati oob haduuri hamiin igeeka rafaada inay ka sahariirta mayna oo maydhara walanqoobadaayn may ku osadaana balaanti uurka leh ma eedanka sheegay hamiinkii gee antiya qaado fadhi geesku qaado inti hamiin qaado fadhi hamiin asha oo liskoogi oob ashada aamuwayt aanadiya dhantoy madaasa inoo ganadaas ku riyi kor tan kale la maad dareerka badiisatoy soomaali dhan dareerka badiisatoy laanka oob isuba dareero jirsheyba maydharaayusu marba kas dhanba dareera on iifadaana suwaaye meel rais wala bersho dafaa meela dafaagnaadaan dareere walaifada aame gurisheba aamo oobisu jirinyo isbitaala seedada isla dareero miisaan sheyna ogaada meelara inoo gmeeri ka jar oo deedi beehi ho fidhi ho kale dhati ona shal ogaado taas mun wal ku fayna meerago meel faday inoo gla ogaada isbitaalada la dareer isbitaalka ooba bay dhow meel rais adi laan fiyo beeto ho beesan qabnay dhalanka walaalka deriska ee meel rais walaalen kunshilna maqab waan uura laha waana isbitaalkan baa fade isbitaalkii meel rais laankii deriska ayoo saas beerta intii iswaal ka siyoolo ku yaabarka kiin gargaar una amalse ku maday dhankii masaakiin oo naaran wala si aan baabarka saarahayn madiya dhallo walan jeehayn dhalmadiya madiya dhalaas ogna una ban rafaadayn una may fadaane meel waahe meel araysu tiyada le koyto laakiin oo tabarta meel kas ramataale walaay tabareed yaraan anti laiska oo laiska gargaar oo laiska laiska qobo meel aray in gargaar balinda laan gargaarto adin ilaahay kiin gargaar ee leera sidii dhamm
sada infection-ta bilaanta dhammayahay dhakhaatiirta kanagadaayanoo daawooyin qaadadahayan walku baaraan degi may waaha eeda anka saana qaabkii infection lambaab ii fadi eeda anka saana qaabkii oonaytoy lanku maara ma fadi dhiniga oonayto infection ka bilaan imegle may fadaaneedi ilaahay karhaala nagada sada saaxiibtay walaalay sheegdiyu may ka go'aansanay inuu una masaakinta ku haqabtirna dhiniga dhalmada walaagii oonayto awoodan ee karaankana e taasa ku jeedisadahayn walaaladaana dal idibid meel kasto iyo roogan ma isheegahayna inii dad heegan eh hamiin igee lise ahmiinima haddiina hana weerataa heeganka erna inii una bilaantana umulaysanna ilaahay dartiisna waalanka qoban taas bilaawanayn ata shansinana ka shaqeyna sanad kuwalitaan e weliba walay kusii horreeya ana labaatii oonaytoy dhowr sini umulisa aha ee hooyadii dhallaanka shansina ka jara sanad kunlitaana ka ata haddii ilaahay karhaala nagada may an heegan ana an surugnay ini bilaanta dhalli dan yarta ee masaakinta ee baahan oonaytoy walba an haysane inay una beesi inu isku aruurino siin gaajadaasa inu kukubin ilaa iyo mulo kukubahaas walbadana haweelni hatana sii wadaan haddii ilaahay karhaala nagada
dhimasho baan reebo korna maaqulayba oo dhibe hoo baydhoglanka dhimidaayo hadadmabsiyadmadidijey walmaku gobada korna biraanti abarti dhalaas la fiidha walmaku gobada korna laleeyi eway hanagahay baydhoilan wade meelo onoga ka rafaadata amboyaa dhimidaas ambo kadadati onogiibaka karo dhimade rafaadi doontora baydhola kugubiye walhatariga walhata tolahay yeedasati nin gobane hooba malaqlayn reebo korna maaqulayba onaytelanko biniaadinka gobadya gobada koran
ololahan wacyigelinta degmada Bardaale ayuu ku bilaabeen hooyooyinka umulasooyinkii weliba koron qaadase wacyiga hooyooyinka uurka leh oo mararka qaarsho khatara naftiyo halis geliyowa la kulmaayan.